Magic's anger on the beat.
Gali unanichekesha when you make that funny face. Kama mara kwanza when you smile. Karibu now it still feels like the right place. Gali unanichekesha when you say those funny things. Kama mara kwanza when you told me you'd be fine if you could hold me. Oh mama ya watoto wangu, tangu nikutane nawe, yeah. Baby I don't need anyone.
We, we.
Oh mama ya watoto wangu,
we, we.
Tangu nikutane nawe,
we, we.
Kamwe sitake mwingine. Baby I don't need anyone.
We, we.
I don't need anyone. Simu wa mapenzi umeisha, you said. Nimefunga huo mlango, was it all in my head? Nilisimama kwenye chukwa peke yangu, thinking I don't need anyone. Nikinama sana, nitavunjika, you said. Hatuelewani, or is that all in my head? Oh mama ya watoto wangu, tangu nikutane nawe. Kamwe sitake mwingine. Baby I don't need anyone. Oh mama ya watoto wangu, tangu nikutane nawe, yeah. Baby I don't need anyone. Nimetembea ulimwengu mzima, lakini sijaona kama we. Sijawahi kuona. Nimetembea ulimwengu mzima, lakini sijaona kama we. Sijawahi kuona wewe ni mpishi nimpendaye zaidi. You give unconditional love and I don't need anyone. Oh mama ya watoto wangu, tangu nikutane nawe. Baby, I don't need anyone. Oh, mama ya watoto wangu, tangu nikutane nawe.